ceel biyoodka oo ka hirgeliya xaafadda Buulow ee degmada Xudura kureeda markii bulshada iyo dal badan ee ceelkan la dhisa maadaama meelasey ka adkaytay iyo biyo ku helanga waliba ceelkan yahay hirgeliyay hay'adda maxalliga ee IRCA oo ku hawlgalaysa degmada Xudura ee xarunta gobolka Bakoola ceelkan oo daboola doonta baahiyaha biilanta ee ku jirta xaafadda Buulow ee degmada Xudura oo dhibaato qabanaya shacabka meelasey ku noolanga Anwar Muxsin gudoomiyaha gudiga ceelkan ayaa mahadnaqay oo soo sheegay in bulshada iyo xoolo dhaqatada si fayl ah ka shaqeeyo doona
ceelkaas oo aan istihiid oo IRCA iyo kaaladaas concert worldwide ceelkaas oo aan si bulshada oo anta ka nool waligaa sa failing fayl is lahayn ceelkan waligaa ceelka oo magaalada madib bila ku hayo musqulaylad iyo lasdiyan ceelka oo dadka badan boolka bas citation buushidaan elka soo safayla walanka taraahay bulshada iyo dhan walba ku faa'iido islaayeen dad aadi oo hanaroro dad oo fuusteel ku qayo dad oo xoolo dhagata kulli dhan la ku waraabay magaalada dhan waliba eel oo ka tirsimo bulshada waliba uma xadaliyay tahay heedo oo dhisan halkan hooyada soo ee IRCA oo yana kaashati concert worldwide ee dhigan ma xadaliyayaan waliba waliba lana eeda wal ninka tartan eelka waliba ka sameeytana dayactir fayl iyo dhisma asluu ka sameeytan eelka soo koow bi lahay gabna fayl isla waysanay eelka soo dadka badana gobolka 99 iraayeen eelkan walay ninka walays magaalada wal ninka tar eelkan waliba baaha boolka bisitishan oo taray eel oo waliba macquul ah iyo saas madaas eeyin gacan ku sidaayeen ee wali yar galadaayeen oo ada awooda tusleeyeen deeran oo soo bii ki jarana dadka bishan qoomnaan waliba mahad ballaar aan jeediyane hay'adin industry oo IRCA oo kaashi concert worldwide
oo kumidaa dadka deegaanka deganyaha dhawaayeen ceel biyoodka oo la dhisay oo dhibaato badan aan qabanga sidii biyo uu ku heli jireen oo ahay timid ee dangaadaga
laakiin haddii tan la isiiyo dadkii kushay waliba ee deegaanka neefsanay waliba ay haafadii min kala dib u ororan biyooda oo la walaayay dubaanta gaarina afti walaa kulli ku haysan ma sha Allah ee deegaanka neefsanay way buuway adoon dhaamana aribiya laakiin haddii waa sidii insheen banaanka yara way ku buuxsiday gaariyo walaa dib banaanka ka neefsanay
madaxa hay'adda IRCA ee gobolka Bakoola Maxmuud Cabdinuura iyo Suuna Meelisey ku hadalay soo na sheegay in ceelkan yaraay doonta dhibaatada bilaanta jarta sidoo kalena iyo si wada doonaa taageerowka bulshada gobolka Bakoola
ee saas oo kale ma eelta kale oo magaalada noo hirgelinay ee anuma aha ee dadkeeda ku faa'iideysan bulshada meera jeenay tii si la bijbaarno ma aha ee sameeyay raas bulshada baahdeer aan dabool ceelku ma aha ee hay'ad IRCA iyo kaalmaasa ee kusan worldwide iyo may leeraay si taabgeliid iyo dhistay iyadoo may leeraay ee mashruuca ee iyo halgan project leeraw may leeraay ee suurtagali haddii ma aha ee xilli may leeraay jaray kulaylaadkii oo bulshada ma aha ee bilaayay wajahaas ee ceelka ma may ku midaya ceelka ma aha magaalada ku tiirsan yahay oo walbana ma aha dadka ee reer Xudur ku faa'iideysan gaar ahaan reer may leeraay saxafadan ee may rajaynantii oo saas oo kale ma aha ee mashruucan oo ee durable solution ka anti ma aha ee la siiyay majbaar mashruucan ma aha iyo haldoon ku duugni mashruuc ma ilaaysay emergency ka ku duugni mashruuc ma halku waarayo